Nexus Music.
Yeah, Vinicius
Chow.
Yeah.
Exclusive from PinkWap.com.
Ayo, is it make them bound, girl?
Ila type wish I mistake times two. Pano uto wani kaba kwa timu wa bazazu. Fino ngani paka lini shindi kuli kwazu. Ewo teti ndia malushi we mkwazu. Ichi washa kumuti moyu ni tattoo. Anyway, ila ni part one, apana liamba part two. Brothers making big moves, we see you. Shilo le shenu man, kuna sanduka soti, that's true. Kanomba mtrapping and popping just like them trappers do. Wali njesha mumulilo kwa tishaka zulu. Tetu kwani, miandi zapatu. Shai shibi, kwa leto lupatu. Chalo lifpa, but geti mbembua. Geti mbembua. Geti mbembua. Geti mbembua. Chalo lifpa, geti mbembua. Geti mbembua. Geti mbembua. Afka numba ailo wenzoni. Dalubana nebo mwinto wenkoni. Kale na kwele la evitetoni. Tepano uchilolo territory. Wayambile nkondo nishu shkwete shiudi. Mpaka wampompolo la apande siudi. Njebele ilesa wandi. Bima ikachema. Abate mwiko bali sandu kemi swima. No baza no vapo no vafina balo. No yazati ngevi kene mikuchalo. Nale chuli lo ushtiangu fwina nolus. Kano fiaka fume pesa mba musalu. Chalo lifpa. But geti mbembua. Geti mbembua. Geti mbembua. Geti mbembua. Chalo lifpa. Geti mbembua. Geti mbembua. Geti mbembua. Get him in boy.
Kevin Abuya.
Guy Po.
Exclusive from Pink
Nexus Music. Budu Banza. 70 niggas. Gotcha.
PinkWap.com.